wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda koonfur galbeed sayid axmed cali ayaa kulan muhiima la qaadaya madaxda sare ee ku dareertay hay-adda msf ee soomaali welibana uu hogaamiyayay madaxa hay-adda aan ka sarreeya ee bariga afrika dictor abuukar kulanku yahayo mid muhiima iyo weliba wasiirka kuwa helyayay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed soomaali isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bay iyo hanoo ku tirsan howlwadeenada wasaaradda caafimaadka shirkantu se dareeriya weliba laisku xog wareysaday adeegada caafimaadka ee baaxadda leh ee hay-adda kuwadda guud ahaan koonfur galbeeda iyadoona la kaaladaayta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda koonfur galbeeda iyo xoojinta wada shaqeynta iyo iskaashiga labada dhinac agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeeda dictor ibraahim aadan cali soomo oo markiisa kulanka hadhamaadiya weliba uuse la hadalay warbaahinta welibana uuse sheegay waliyaa waloonku doodaya kulanka
may kulan kadeernay wafdi hogaamiye wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed xafiiska msf magaalada baydhow gaar ahaan kalata isbitaalka wiing kigo mayle raayus wafdi oo ku dareer msf manaha koy oo kulkulana mayle raayus sonasdaafsad manaha xaalado oo la xiriirta mayle raayus shaqada msf hayd iyo saasoo kale mayle raayus howlaha wasaaradda caafimaadka aan idminto e manaha bulsho caafimaad qabta masnaayan adeeg caafimaad tay leh wafdiga msf yomay hogaamiyaayay mayle raayus madaxa bariga africa ee msf dictor abubakar saasoo kale mayle raayus shaqaalaha iyo madaxda kale manaha shaqada msf may idmin ku dooday mayle raayus adeegyada caafimaad oo tayada leh oo hayadda msf kabiyahayd mayle raayus sheegada soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhow iyo isbitaalka wiing onoo manaha hooga saaran mise ku codsanay inay mayle raayus maadaama adeeg tay leh msf la kaso inay mayle raayus adeegyadii ahayd iyo ballaarid maadaama insheegada gab badan oo dhinaca caafimaadka kusii jira marka may walbadan ku doodnay mayle raayus howlaha qiimo leh iyo kahayan isbitaalka wiing saoo manaha insheegada shaqada iyo hayan kuma hadnagna saasoo kalena adeegyo kale caafimaada manaha insheegada cusub iyo labakilabaatashantafada aan ka kordhigan iniyo ninsheegan walbadan insheegada wasiirka kula hadalay eeda mayle raayus aan ka bogaaday adeega caafimaad mayle raayus msf hayta sas daraadii may hataa kasha lama haysta insha allah inio msf walbadan hooji doonta sanadka taxdare labakilabaatashanta iyagoo ku raji qabna anii mayle raayus adeegyadeeka baahida mayle raayus guud ahaan mayle raayus degmooyinka koonfur galbeed una un ballan qaadnay wal alla waliba oo manaha tasiilaada mase fududeynga oo la sii adeega caafimaad msf weydiiya meela ka suubi doonta maadaama inay oo adeega caafimaad hoogle libi oo tayle libi iyo ata aragtida koowaad dhammaan stateka oo dhan silankala bulsho caafimaad qabta walbadan ayay ku hadalnay oo gaababka jaraan oo caafimaadka hel roobaadka hatala ka jara cudurada manaha laku yaabana dhiyaan iyo mayle raayus idinku gaasha madfaday iyo sidii oo adeega caafimaad tayle manaha markas balankala fadi marka kulankaas maxay ka dhamaaday jawi eedan qiimo badan
wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda msf oo si weyn ugu qayb qaaday horumarinta caafimaadka bulshada guud ahaan degmooyinka koonfur galbeeda iyadoona lagu guda jara xilli roobaadka guga hanaseyta oo sababu koran iyo dilaacan cuduro badan welibana laiska afgaradaya sidilindersi lahaya adeegada caafimaadka oo dhammaystiran bulshada.